zamani kama sasa, yani zamani. Oh mama, zamani kama sasa, mimi na wewe. Naahidi sitokuacha milele, niwe na wewe milele. Oh mama, zamani kama sasa, mimi na wewe. Naahidi sitokuacha milele, niwe na wewe.
Bali tumetoka tujui fam, tuwa kwa tuwa dimekuwa vim. Pindi mishingumwa tujui camera, mijengwa toka chino ni picha vim. Ala bora si, uzuri ya upungui tangu ensi malizi. Au ni kizizi, nimeshikwa mimwenzenu kimwona na kwa cheese. Wow wow, wait I see you, sija kusahau muda ishu. Sio madharau sina mbinu, takupa hata figo moyo huyu. Sorry I cheese, post picha red tuna feature IDs. Ice ID, mtoto na makuu ala pendi showbiz. Mana game boom fam sum hum hum, tuna doom tuna panda baby. Mana promo za makiki aziishu mzik kwenye damu baby. Mara nomba show, mara nomba po, huwa mchezo gani baby. Popote unapokaa, popote unapoenda, tuwe watu tuongozane baby.
Oh mama, zamani kama sasa, mimi na wewe. Naahidi sitokuacha milele, niwe na wewe.
Posta wa tu mipo email, goma vikufi ipo singeli. Vipi ukiwa club the chi baby, maisha ni mafupi ujui cash. Mungu anabariki tuna win daily, fanya hu mziki tulete cash. Kupe labda story kina B-Band, pindi live show kila weekend. Saivi ni kopo, demu wako naibuka mencheki imbobo. Saivi ni shosho, tani kigigi dunia ni ndogo. Saivi mitoko, watu wanatamba kwa hela mikopo. Saivi wa mdogo, aiwezi kwa zamani la zamani kama sasa suna cheki.
Oh mama, zamani kama sasa, mimi na wewe. Naahidi sitokuacha milele, niwe na wewe milele. Oh mama, zamani kama sasa, mimi na wewe. Naahidi sitokuacha milele, niwe na wewe. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing. It's a blessing, it's a blessing, blessing, blessing.
Wara, wara.